ngidedele ngha uba buzokhiya ngaphandle ngiyasaba. Cela ningidedele ngha umama uzongijika emfethu ngiyasaba. Cela ningidedele, cela ningidedele, dedele dedele. Cela ningidedele, cela ningidedele, dedele dedele. Cela ningidedele ngha uba buzokhiya ngaphandle ngiyasaba. Cela ningidedele ngha umama uzongijika emfethu ngiyasaba. Cela ningidedele, cela ningidedele, dedele dedele. Cela ningidedele, cela ningidedele, dedele dedele. Kokwami impantsulu uzongikhama uzongibhaqabula, mkhulwami uyinkabi akasibhayi uyayithela induku. Kokwami uyimpantsulu uzongikhama uzongibhaqabula, mkhulwami uyinkabi akasibhayi uyayithela induku. Cela ningidedele ngha ubaba uzokhiya ngaphandle ngiyasaba.
Cela ningidedele ngha ubaba uzokhiya ngaphandle ngiyasaba.